Esula eyokubiri. Awo oluvannyuma emyaka bwe gyayitawo 14 nalinnya e Yerusaalemi wamu ne Balunabba ne ntwala ne Tito. Nalinnyayo lwa kubikkulirwa ne mbanjulira enjiri gye mbuulira mu baamawanga naye mu kyama eri abo abatenderezebwa mpozi nneme okugenderanga obwereere oba nga ngenze. Naye newaakubadde Tito eyali awamu nange eyali omuyonaani teyawalirizibwa kukomolebwa.
Naye olw'abooluganda ab'obulimba abaayingizibwa mu kyama,
abaayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu okututeeka mu buddu, abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo, amazima g'enjiri ganywerenga gye muli. Naye abaatenderezebwa okuba abakulu nga bwe bali kye kimu gye ndi, Katonda tasosola mu bantu, abaatenderezebwa nze tebannyongerako kintu. Naye mu ngeri endala bwe baalabanga nateresebwa enjiri y'abo abatali bakomole nga Peetero ey'abakomole, kubanga eyakolera Peetero olw'obutume bw'abakomole ye yakolera nange olw'abamawanga. Era bwe baategeera ekisa kye naweebwa Yakobo ne Keefa ne Yokaana abaatenderezebwa okuba empagi ne batuwa omukono ogwa ddyo ogw'okussa ekimu, nze ne Balunabba ffe tugende eri abamawanga bo bagende eri abakomole, kyokka tujjukirenga abaavu, ekyo n'okunyiikira kye nanyiikirira ennyo okukikolanga. Naye Keefa bwe yajja e Antiyokiya namuwakanya nga tulabagana amaaso n'amaaso, kubanga yali mukyamu ddala, kubanga olubereberye abantu nga tebannaba kujja kuva wa Yakobo yalyanga n'abamawanga, naye bwe bajja ne yeeyawula n'abaawukanako ng'atya abakomole. Era n'Abayudaaya abalala bonna ne bakuusakuusa wamu naye, ne Balunabba n'okuwalulwa n'awalulwa obukuusa bwabwe. Naye bwe nalaba nga tebaakwata kkubo golokofu mu mazima g'enjiri, ne ŋŋambira Keefa mu maaso gaabwe bonna nti, obanga ggwe bw'oli Omuyudaaya ogoberera empisa z'abamawanga ezitali za Kiyudaaya, owaliriza otya abamawanga okugobereranga empisa z'Ekiyudaaya? Ffe Abayudaaya ab'obuzaaliranwa abatali bamu baamawanga abalina ebibi, naye bwe tumanyi ng'omuntu aweebwa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo, era naffe twakkiriza Kristo Yesu tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo naye si lwa bikolwa by'amateeka, kubanga olw'ebikolwa eby'amateeka tewali alina omubiri aliweebwa obutuukirivu. Naye bwe twayagala okuweebwa obutuukirivu mu Kristo obanga twalabibwa naffe okuba n'ebibi, kale Kristo muweereza wa kibi? Kitalo. Kubanga bwe nzimba nate bye nnasuula neeraga nzeko okuba omwonoonyi, kubanga olw'amateeka nafa ku mateeka ndyoke mbe omulamu eri Katonda. Nakomererwamu ne Kristo, naye ndi mulamu si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Sidibya kisa kya Katonda, kubanga obutuukirivu bwe buba mu mateeka nga Kristo yafiira bwereere.